Kun Washington irra gama raadiyoo fi televiziyoonaan kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Attamoltaan hordoftoota keenyaa guyyaan har'aa wixata bitoota 13 bara 2023 kan isin teessummeessu an Tuujubee Horaati. Roobni waqtii shan utuu hin roobin hafee hordofee hongeen Itoophiyaa keessatti mudate yeroo ammaa yaaddessaa ta'uu qabsoon dimokiraasiif geggeeffamu haala murteessaarra jira. Gabaasa qorannaa Freedom House irratti hundaa ilaalchise gara boodaa dhiyaata. Badhaasa Oskaarii kan kaleessa galgalaa ilaalchisuudhaan qophiin Ameerikaaf uummata ishee keessatti akkasumas qophiin ispoortiillee abbaa dabareetiin hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wixataarraaf jenne kunoo. Gamtaan hojjetoota Konfedereeshinii Itoophiyaa miseensonni isaa 70,000 dur industiriiwwan Tigraay keessatti hojjetaa turan amma eessa akka jiran hin beeku jedhee jira. Pireezidaantiin Konfedereeshinii kanaa obbo Kaasaan Foloo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen miseensota Konfedereeshinichaa 21 keessaa qabu. Dhiyeenya kana Tigraay keessatti daawwannaa gaggeessee jira. Gareen kun warshaalee gogaa sheebaa fi kan dhagaa marbal jedhamu samaayitaa isa Tigraay magaalaa Uqroo keessatti argaman daawwachuusaa guutummaanis barbadaa'uu isaanii arguu ibsanii jiru obbo Kaasaan. Isaanis akka jedhanitti warshaaleen lamaan kun madda galii hojjetoota 1,800 turan. Kana malees waajirri isaanii hojjetoota isaa 70,000 ta'an kanneen duraan industiriiwwan Tigraay kana keessa hojjetaa turan amma eessa akka jiran beekuu hin dandeenye jedhan. Kanaaf konfedereeshinichi hojjetoonni kun bakka isaan jiran baruuf akkasumas bal'ina waliigalaa gaaga'ama industirii Tigraay keessaa mudate beekuuf qorannaa gaggeessuuf karoorfamuusaa obbo Kaasaan ibsanii jiru.
Paartiin mormituu Baaldaraas gumiisaa waliigalaa Finfinnee keessatti akka hin geggeessine eeyyamaan dhorkamee jira jedhe. Miseensi koree giddugaleessa paartichaa adda Qallabsiyyuum raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti miseensonni isaa poolisiin galma walga'ii akka hin seenne dhorkamaniiru. Keenadii Abaata poolisii Finfinneef boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa biraa deebii argachuuf yaalaa jira. Paartiin walabummaa Tigraay akkasuma gumiisaa Maqalee keessatti akka hin geggeeffamne eeyyamaan dhorkamne jechuudhaan komee dhiyeessee jira. Gabaasi guutuun kunooti.
Ribxe loltoonni M23 jedhaman dhuma bara 2021 kaasee erga deebi'anii asitti bulchiinsa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kutaa Kiivuu Kaabaa keessatti lafa bal'aa qabateera. Guyyoota darban kan dhiyeenya kanaa keessas tarkaanfiisaa kan itti fufe yoo ta'u daandilee magaalaa namoota 1,000,000 ol qabdu goomaatti walitti fidan kanneen naannoo daangaa Ruwaandaa irraa kutuuf sodaachisaa jira. Lollumnooti Koongoo fi kan Ruwaandaan deeggarame jedhame M23 gidduutti gaggeeffame namoota 1,800 ol qe'ee isaaniirraa buqqisuusaa tokkummaan mootummootaa ibsee jira. Jila gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kamisa darbe Kinshaasaa kaseene yoo ta'u kunis sanbata darbe gara goomaatti utuu hin imalin dura ture. Gareen kun pireezidaantii Koongoo Feeliksi Tshisekedii waliin kan wal argan yoo ta'u goomaa keessatti immoo qondaaltota naannoo hoogganoota siviilii waliin mari'atanii san booda immoo mooraa baqattootaa daawwatan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Faransaay Nikolaas de Rivere dilbata darbe gaazexeessotaaf ibsa kennaniin ribxe loltoonni M23 naannoo qabatan keessaa ba'uu qabu. Kana booda jedhan Ruwaandaan M23 akka deeggertu agarsiisuun barbaachisu jechuudhaan namoonni kaan kan Ruwaandaas Kiivuu Kaabaatti weerara gaggeessaa akka turan dubbatan. Garuu waldhabdee kana furuuf karaa tokkichi marii qofa akka ta'e aangawaan Faransaay kun dubbataniiru.
Ittaantuun pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Kaamaalaa Haaris dhuma baatii keessa jirru bitootessatti 7 gara Afrikaatti imaluuf karoorfatanii jiru. Sababni isaas Ameerikaan Chaayinaa caalaa ardii kanaaf michuu fooyyeftuu ta'uushee agarsiisu waan barbaadameef jedhameera.
Umman America Abdal Dalton America Malakni Banki Sanike Sakaban Erosamber Bachisut Takajur Amantak Abachudando Jechudan Biden Ipsa Dilbata Kale Sagal Galakinan in Dubataniru Namota Jake Amsakana Fitigafa Tamotaan Gutumat Tigafa Tamumajala Galchu Akasumas To Annovi Dambi Bankota Gurgudochimsuf Tatafin Kenya Ittifufa Kutanoch Imak Amnajedan Biden Kanagochun Kenyas Hala kanakesa lamma fakkan senne itti sufi jedaniru. Ministeri maallaqa akka United States ibsa dilbata kaleessa baasen akka jedhet kuufamoonni baankii Silicon Valley kan Kaaliforniyaa fi baankii Signature kan New York keessatti argamutti maallaqni jiru hundumtuu wiixataa har'aa akka argatan ibsee jira. To'attoonni kunneenis kufaatii baankii lameen walii wal qabatee dhufe kaffalli dilaalaa akka hin baafamne ibsee jira.
Ukraine gama baha Bakhmut keessa wal waraansi har'a geggeeffame hamma kan hammaate ta'u gareen lachuu himaniiru. Kunis qabsoo ji'oota dheeraaf naannoo sana to'achuuf ta'een ture.
Waraanni Ukraine akka jedhetti yaalii Raashaa magaalattii qabachuuf gootu ofirraa faccisuuf meeshaa waraanaa gurguddoo taankii fi meeshaalee waraanaa kanneen biroo akka fayyadaman ibseera. Ministeerri ittisaa Kabiriteen. Guyyoota darban kana keessa haala jiru xiinxaluun akka gabaasetti gareen waraana Raashaa Waagner jedhaman kutaa Bakhmut gama bahaa harka caalaa to'atanii ka jiran yoo ta'u humnootiin Ukraine immoo gama dhihaa qabataniiru. Hundeessaan Waagner Yevgenii Prigozin haala dilbata kaleessaa mudate baay'ee cimaadha jechuun ibsaniiru. Humnootiinsaa hamma giddugala magaalattiitti dhiyaataa deeman. Lolli sun immoo daran rakkisaa ta'aa deemee jedhan Raashaan kaayyoo bal'aa naannoo Doonbaas dhuunfachuuf qabdu keessatti qaama ijoo ta'uun Bakhmut irratti xiyyeeffattee jirti. Pireezidaantii Ukireen Vladimir Zelenskii Bakhmutiin akka to'atan dhaadatan oduun har'aaf jenne kanuun.
Jaalanni oduudhaaf nan galateeffadhaa gara gabaasattaa nutti innaa ce'en immoo roobni waqtii shan utuu hin roobin hafe hordofee hongeen Itoophiyaa keessatti mudate yeroo ammaa yaaddessaa ta'u tokkummaa mootummootaatti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAan gabaasee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseen namoonni miliyoona 11 ol gargaarsa namoomaa akka barbaadan darbees hongeen kun qabeenyaa horii miliyoona 6 walakkaa ol ajjeesuullee ifoomseera. Buusaa gonofaan Oromiyaa gamasaan hongeen naannicha mudatee jiru yaaddisaa ta'uu garuu amma kan yaaddoo uume humna mootummaatii ol ka ta'e miti jedha Galmoo Daawwittu gabaase.
Ibsa isaan OCHAan ammas hongeen Itoophiyaa yaaddisaadha jedha. Ibsi kuni keessumaa jiraattonni kibba ba'aa fi kibba giddugaleessa Itoophiyaa jiraatan sababa waqtii shaniif roobni dhabamee fi rakkoo hanqina midhaan nyaataa yaaddisaa keessa jiru jedhe. Jarmiyaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa ammas naannoo hongeen jiru kana keessaa namoonni miiliyoona 24 akka jiraatan isaan keessaas namoonni miiliyoona 11 olitti tilmaaman hanqina nyaataa akka qaban dubbate. Kana malees immoo keessumaa naannolee horsiise bulaatti horiin marga dhabeensaan miidhamuu dubbate. Kanaanis dhuma bara 2021 kaasee horiin manaa miiliyoona 6.8 hongee makanaan dhumuu ifoomsee jira. OCHAan akka jedhetti ammas bara baranaa kana dhiibbaan hongeen akka biyyaatti fiduuf jiru yaaddessaadha. Dhiibbaan kun jiraattonni hedduun ittoo harka namaa keessa akka ilaalan kan taasisu waan ta'eedhaa fi dhaabbileen namoomaa gargaarsa dabalataa gaafataa akka jiran kan inni ibsasaa keessatti eere. Kanaanis bara 2023 kana warra hongeen miidhame gargaaruudhaa fi gaaffii qarshii gargaarsaa dolaara biiliyoona 3.9 keessaa biiliyoona 2.05 hatattamaan argachuu qabu jedhe. Kanaanis gumaachitoonni kunneen dafanii arjoomuu akka qaban gaafatee jira. Tumsi gargaarsaa bara 2022 hanqina gargaarsaa akka qabus dhaabbanni mootummootaa ibsuma isaa keessatti eeree jira. Kanaanis akka dhaabbatichi jedhetti bara darbee bara 2022 kana namoota gargaarsa namoomaa isaan barbaachisa jedhame miiliyoona 17 keessaa kan gargaarsa lubbuu oolchuu jedhaman keessaa muraasa argatan miiliyoona 11 qofaadha jedhee jira. Warreen hafan kunis hanqina maallaqaa fageenya irra jiraachuudhaa fi michoonni gargaarsa namoomaa bakkeewwan kanatti jiraachuu dhabuurraa gargaarsa barbaachisaa utuu hin argatin hafan jechaanis sababa ibsee jira. Keessumaa jedhe OCHAan warreen gargaarsa barbaadan keessaa dhibbeentaan 21 gargaarsa bakka bultii kanneen dhibbeentaa 50 ta'an ammoo gargaarsa midhaan nyaataa dhibbeentaan 22 gargaarsa nyaata dabalataa kan dhibbeentaa 50 ta'an ammoo ammas gargaarsa bishaan dhugaatii hin argatin hafaniiru jedhee jira. Kanumaanis walqabatee sababa hanqina maallaqaa akkasuma simmo rakkona genya Ethiopia bakka bakkatti mudataajira jedeerra kanke agaduma gayya barkuma lama duddemi lama qofatti nannu Somalirra namota gargaarsa fedan miiluna shantuqa afurkeessa dibbentan soddomi lama nannu Oromiyaatti kan gargaarsa fedan namota miiluna jaataan keessa dibbentan soddomi afurifi nannu sabota sablammota fi ummatota kibbaati namota miiluna lama tuqa tokko kan gargaarsa fedan keessa dibbentan soddomi saddeet gargaarsa birayin genya jechuunis ibsa saakaleessa keessatti eerejira. Obubenya Duresa Busagono Faorumiati Director Drana Kikechi Safi Satlamumma Balay Risuti Lakofsa Namota Gargar Safudata Jiran Kananno Romia Walkabate Kanuti Gargara Jiru Namota Miluna Afurtuka Alama Kofada Jadu
Gargar Sake Sakanjirani Amma Kananjir Emergency Jenne Ani Nuide Garajiru Milena Afurkapti Toko Amma Amajiti Jur Amajias Koranno Gagesine Nimo Gara Milena Afurkapti Lamata Ira Inni dura adanti citan kesuma federal rakan demo dudutti adanti citanje kana rankate milena jas mal manager kana remiti noi kambe no milena afur kapti tokuture inno chikesa mileni sadi kapti lama ongeda kanimo se resettlement dodadati bukati jiru kana wal magalet 4.1 mileni da isakanan no nibeyin isan ala kana ol gargaranto nare kanan nuti galmahan injiru kun kana fokkata ega yo ifagochuvi amma humanitarianin kanin namma basiro jirame yo midan karorfame umata biragayef kanin genye ketti ofurati minalbat adantitka jirachu danda wanjiru garu akawli galatti dekasi godamatre dugu adagari dani karake nyejju barbade
gamabratin enye kana motu mananno fi ferala tumsamidam tota honge kesuma kan gudne bornab jede wama meni wali galan gargar samilona dibasaddeti fi miluna shantamaul wali tikabulle sagale america timani juran
wali gala resource mobilization jenne ongen kun mudachun ummata kakasu abli addada awlin tane resource mobilize kango dame kan jede kafe stila gamatti nanno midan kuntala kuma torbata milama bibatokof kuda segal politika bamera akasumas kashi tinimo milena ibalama fi kuranis kuma ibasegal jatami afri ibalama afurtamila wali gala kashi fi midan kun gara qashito devisne milena ibasadetif shantama kantau konge kana politika amero kana fi kuni gudda da kara hani nama santatu kara belada kara addadas even bishan diesotinese resource gudda politika majira akata ti manage gones ioc kanjedamu emergency operation center at zonal level borerat yabilorat undesinera nanorat undesinera koren sector hundarra nama tokko tokko assigni te borona demira lai ministry federal arare akasuma asirre hundinu wan kana manage gud hammamtu seni hammamtu bay dekamit priority kenne dekamtu rakina kaba dekamtu rakina kabu garamitti demu e maltu demu kabanjeru akakana torgo fajirra
obobenyan soda jarmaya motu muta ammas bardu fukana ankini gargar samudachuf jira jedef ammatti motu mawanti yaddesu injiru jedani jiran dabalanisi jota jander bankana saganta safety netike setti kana ammataman dabalate namota milion afur tuqato koltani fi gargarsi akaka bri bilona tokko tuqato rbatetil maamu kakkabulle dabalatan dubbatani jiran gabasagal america galmo david shaba adamarra
amma moqopi torbanit cena americaf ummatashe filmin maler fanna everything everywhere all at once jedu dilbata galgala badasa oscari kenamiratti olantum magon fatejra filmin kun badasa torbar gatera kunis badasa sura filatama director otaf kantatota sadi argatejra college raqabe hriya katuran director ota filmi daniel kwanif daniel shinard sena mati godantota asia addunya kabrurra fanilalchise filmi qosa hojjetanin badasa oscar argatani jiran kanumrin wagga jatama dalettun biye malaysia michelle yo
taato cimtu ta'uun badhaafamte.
And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime.
Kanaafi obboleettota namni kamiyyuu kana booda hin dandeessu jedhe akka isinitti himuuf in eeyyamina jette. Brendan Fraser filmii The Whale jedhamu keessatti taatoo cimaa ta'uudhaan badhaasa Oscar injifate. Nama qaamni isaa garmalee furdate ta'uun hirmaate. Filmii Everything Everywhere All at Once jedhamu taatoo deeggartootaa filataman qabaachuun beekamtee argateera. Jamie Lee Curtis taatoo deeggartuu cimtuu ta'uun badhaafamte. Waltajjii irrattis deeggartoota ishee galateeffatteetti.
We just won an Oscar together.
Reefu badhaasa Oscar waliin injifanne jette. Kee Hui Kwan gahee abbaa warraa dhiphina sammuun rakkatu ta'uun hirmaachuudhaan taatoo deeggaraa filatame ta'uun badhaafame. Veetnaamitti kan dhalate taatoon kun imala jireenya isaa kan kaampii baqattoota Hong Kong keessatti dabarse yaadateera.
They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me.
Seenaan akkanaa fiilmii keessatti qofa mul'ataa jedhama. Na irratti raawwachuu isaa amanuu hin danda'u. Kun carraa Ameerikaa keessa jiraachuun argamudha.
Filmiin waraana Jarmanii All Quiet on the Western Front jedhu filmii sadarkaa addunyaa isa gaarii ta'e badhaafameera. Akkasumas dizaayiniin isaa akkaataan itti qophaa'eef muuziqaa akkasumas qulqullina waraabbii siniimaa yookaan sinimaatoogiraafiitiin badhaasa argateera. Seenaan hoogganaa mormituu Raashaa Aleksii Navaalnii mata duree Navaalnii jedhuun qophaa'e filmii seena galmeessaa cimaa jedhamuun badhaafame. Haati warraa nama siyaasaa hidhame kana Yuliyaa Yavalnaayaan waltajjii irratti dhiyaachuun akkas jette.
My husband is in prison just for defending democracy. Alexei, I am dreaming the day when.
Abbaan manaan koo demokiraasii leellisuu isaa qofaaf mana hidhaa jira. Alexei, guyyaa ati itti bilisa baatu abjuutaan jira jette. Daayireektarri fiilmii lammii Meeksikoo Guillermo del Toro's Pinocchio ka jedhamu fiilmii animeeshinii beekamaadhaan badhaafame. Akkasumas sirbi Naatu Naatu jedhu fiilmii Hindii irraa sirba gaarii jedhamuun badhaafameera. Badhaasni Oscar industirii fiilmiitiif miidhagina waggaa kanaa yoo ta'u yeroo jaallattoonni fiilmii jaallatan itti jajataniif miidhagina Hollywood yeroo itti ilaalaniidha jechuudhaan Mike O'Sullivan Los Angeles irraa gabaaseera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma. Torbee qophii biraan hanga walitti deebinutti Antuu Jubee Horaati nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Wixata yeroo maraa dhiyaatu gara qophii ispoortiitti dabarra. Dorgommiin walakkaa maaraatoonii Itiyoophiyaa marsaa 16ffaan kaleessa naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaanitti geggeessameera. Qabxii waliigalaan dhiiraan mana sirreessaa federaalaatu injifateera. Poolisiin naannoo Oromiyaa 2ffaa akkasumas koorporeeshiniin injinaringii Oromiyaa 3ffaa bahuun xumuree jira. Dorgommii kana ilaalchisuudhaan federeeshiniin Itiyoophiyaa tittaanaa koomishinara jeneraal Huseen Shiboo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiran. Gama biraan dorgommii walakkaa maaraatoonii Lisbon durban atileet Almaaz Ayyaanaa yeggoo injifattu dhiiraan atileet Nabiyaat Malaak mo'atee jira. Kanarratti eebbisaa Nagaasaa qophii qindeesse qaba.
Ashamar kafune gefeto tabda woto ta segala America kun qopi kenya sporti torbaneti ale bisana gesat hanget umrat tinfanat fran aferra kenya durgumi walaka maratoni Ethiopia marsa kuda jafa nanno amara magala debrebranit kalesa durgumi jira halakanas durgumi irote kidute durgumen cooperation ingilengi romera atle chala katama to kufa to uran injifatera menesresa federalala mo tasamma mokonin lamfayu gubaw humne ibsa Ethiopia ra ሀብታሙ አብዲ ሰደፋ ቦዳን ጥሙሬ ጅራ ገመድ በርቶታን ፖሊሲናኖ አማራራ አትሌት ዘውዲቱ አደራው የጉንጅ ፈቶ አከስማ ፖሊሲን መናኖ አማራራ አትሌት ናትነሽ አላምረው ለመፋይ ኩባት ሁምነይ ብሳ ኢትዮጵያራ መስረት ጉላ ሰደፋ ቦዳን ጥሙርቴ ጅርት ቀብቲ ወሊ ገላቴ ኢራን ሁምኒ መነስሬ ሳቪራላ ተኮፋ ፖሊሲናኖ ኦሮሚያ ለመፋ ኮፕሬሽን ኢንጂነሪንግ ኦሮሚያሞ ሰደፋ ቦዳን ጥሙራኔሩ ዱበርቶታን ፖሊሲና ኖ አማራ ተኮፋይ ጉቦሁን ኢሳ ኢትዮጵያ ለመፋ ፖሊሲና ኖ ኦሮሚያ ሰደፋ ቦዳን ጥሙራኔጅሩ ፌዴሬሽን አትሌክሲ ኢትዮጵያ ትሌንሳ ካንታን ታናን ኮሚሽነራ ጀነራል ሁሴን ሺቦ ድርጎሚ ወላካ ማራቶኒ ናኖ አማራ መጋላ ደብረብራነት ድርጎሚ ላቺ ሱዳን ያድሳኒ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ኬነኔሩ ኦጅንትራ አ ወድርጎሚ
ኩራኮሞቤ ከሙ ti marsa kurajafa da irga ye galame arauga kura aja utejira udrugumin kunmo magalota adadda tratti dagifamatre aka paranemo yo kacharate magala dabrabrana no amara kesati uya ara dagifamejira akote tun klabon fi nanole ratkarat matan irabbaran gareleman udrugumin kunikane adesfame ዘካናራት ሙይ አትሌቶች ጭሞን ነው ወልድሩም ካራተስ ይርማታ ይራይ ወሩ ድርጎም ነው ገራማ ታዚ ለወራ ይገለ አመሰታቲ ናኑ ሸኒትቲካ ጥሙረሜ ሀለጋሪ ዳናሎ አራዋ አራዋተማ ከየኒ ይገለበ ጥሙረሜ ይራ
ሻምፒዮናንኩ ወጋው ጋዳ ገገፈሜ አመም ቧቀበይ ሰተይራ
ያኮቪ ከሙቲ ወልድርጎሚኒ አከናኩ ንከምብያኬ ሰቲ ገገፈሙ ተኮፋ ጨራ ጉደቶታቲ ፊ ባና ለማተ ሞዩ አትሌቶንስ ሞዩ ክለቦንስ ሻከለው ጀተኔ ገለ ሞዩ ወልድርጉሚ ዳኒ ካን ኢሳን ኢሳ ከጀራን ኡፍ መዳሉ ዳንዳኒስ መዳለ አፍስ አትሌቶ ዛጫማ ኡዳፍስ ዋምባይራ ከሰመስ ሞዩ ናኖኒ ሞ ወልድርጉሚስ እረት ገገፈሙ ናውባየቱ ናኖ ሰንዱፋ ሰበብ ወልድርጉሚ ካናቲስ ፕሪዚሚ ናኖ ሰኔቲስ ፕሌሞዩ ሞካካኡምሳ ናኖ ሰኔቲስ ሾሪኒ ተባቱ ወልድርጉሚን ኩን አቸረገገፈሙንሳ ዋንጉ
ሃሌ አትሌቲክስ ቢየ ኬኛ የሮ አማ ከና ማሊ ረጅሬ ተንያድ
አትሌቶን የሮ አማ ከና አሊ ተኮቱ ካለ ነማያችሱለ እንጅራ አትሌቲክስ ንሯኒ አካባቢው ለሳቲን ከደግራማ ትራኒ አማ አትሌቶ ከነን ከ ደግራሩ ለእንጅስቶ ታፊ ይከረቡት ሳኒ ፊናኑ ቆፋ ካናፉ ኦድሬሻ ካላተስ እንጅሩ ከሰቶ ትራኪን ረኮ ጉዳራ አትሌቶን ሙ ያከዱራኒ ጉዳን ተቆት አካባቢራይ ዝከንዶመኒ ቲቪ ከሮጀ ሳኒ ቢትና አልቢትና አይኒ ከሮጀ ታጅሮ አታው ሙዩ ወልደርጎሚ አስፋልት ረት ካፕቴን አርጋማ አጅሩ አቋቲ ላልቴ ተልማም ፈና ካፕቴ ኦላን ቶኬ ሰቱ ሰዓትን ጋሪን ገለማጅራ ጋራ ትራኬ ከመረጥ ተኖ ሪን ኒንጅራ ማዳፍ ድሬ ወረት ሻ ትሬን ቀምኑ ድሬ ወረት ሻ ለሞዩ ዋን ይፈጫሰም ማሊና ማሙ እና መጣኒ ኦግሪና ማሙ ከናፉ ጋራ ከና ረኮን እንጅራ
አየ ጋ ጀነራል ሁሴን ሺቦ ያደ ከሰን ሰገለ አሜሪካ ወጅነን ቱርቲታ ታሲስተኒፍ ባይ ኢን ሲንግል ተፈጣ ገመብራቲን ድርጉሚ ወለካ ማራቶኒ በፖርቱጋል መጋላ ሊዝበኒቲ ከለሰ ድርጉሚን ሻምፒዮኒን ኦሎምፒክ አልማዛያና ሳቶ ኮፊ ደቀሽኒፊ ማይክሮሰከንድ ሶዶማኔ እንጅፈቹ ደንዴ ሴቲ አትሌቲን ኬንያ ማርጋሬት ቻሊሞሞ ለመፋይ ጉባቱ አትሌቲን ኢትዮጵያ ከምብራ ግርማዊ ገብረ እግዚአብሔር ሰረፋ ቦዳኔ ጥሙር ተይቲ ድርጉሚ ኢሮታኔ ሳተሊቶን ኢትዮጵያ ጂፈኖ ጎም ፈተይሩ አትሌት ንብረት መላክፊ ሃጎስ ገብረዮት ማይክሮሰከንድ ተኮቆፋን ወልጫሉን ለይቃሽን ተምሰገለፊ ሰከንድ ድዋጃፊ ድዋ ቶር ባንተኮፋፊ ለማፋበውዳኔ ጥቡራዲሩ አትሌቲን ኬንያ ቪሴንቲ ኬፕ ኬሞይ ሰደፋበውዳኔ xumurejira taba premier league ingilizi kale sa taba tamen arsenal gara dre fulamet imaludan goli won haragal fedura gabriel martinez fi akasmas odegaard galchen in serve 0 mokasasa yegun jifatu gara gru man qabti manchester city wojin qabusi gara shenite debe fejira taba premier league ingilizi kale sa manchester united dresat southampton kesume sudan taba tenisi goli male adan banijru newcastle goli won alexander isaac fi alimiran galchen in lawaf tokon wolverhampton injifachu dane milka ejira tamni premier league ingilizi kunt umra budafe taboni kudatako weta fanette arsenal qabtijata mi jan tokofa manchester city qabtijata mi tokol lamafa manchester united qabtishan taman totanan qabti afurte mi sedete sadafafe arfafa tawdan walrua dubane dursajiro wede fanon sport turban kana qabane da anas masrawata wanno ge fetani da watanif ulfada
Kalama sadi Afrika radera milamuri Kalama sadi Afri maratoni katamuri Kalama sadi Afri mirga gori bita gori
dawato taw dagge fato tagenya sagale america saganta fan romo galgala ke sa sala ma walakka jil kabe ga sa saditti teso kenya satellite tio sat kana magadi rattun wargachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss tio sat virtual channel 57 degrees east rat la kop sadaka system virtual channel mo dawato taw dagge fato ethiopia ertraf jebutitif kuma jaf dibalama sodoma ka somalia tif kuma jaf dibalama sodomitok Kakeniatif kumajaf ibalama sodomilam, ordoftota VOA 24 yukan VOA digdeme afurif, kumajaf ibalama sodomisadi, akasmas da watota VOA TV yukan TVMC duwajaf, kumajaf ibalama digdemisagal. Kanamales marsariti kenya VOA afanoromov, fula one media wa summa kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, YouTube ratun warga chudandesu. VOA
Yero jijirama, yero wana dunya kanarraan ama namnetti, yero odefannon agenu waan lafarrat arginun jalak sisne, uga barbaan. Yero odefannon nutima mugar tokeetaw, amantarra adamna. Yero rakkin nijiru, abjun keny, abdin keny, akasumas hawwin kenya, Prasi wala warati hunda. As sagale Amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle agge fachu filatu kara ke safid. Adunya wal kumu sisne uga wajin gam tomse. As sagale Amerika ti fakke dutu sinitagar sisne.
kan hordofa jirtan as Washington DC ra ka darbu sagale America saganta afan oromoti qopi kenya torbani wita ka darbu qopi way ummato oromo hordofo indegatina sagale America saganta afan oromo ra qopi narar qindaye kanuma saganta guya guya tamsasmi marsariti ken voa afan oromo.com ra email idan kanennu aqabu fetan immo horn@voanews.com rat tamsanuf isa youtube twitter if instagram rat @voa afan oromo yojetan nu argattu bulalan saganta kana namudandi producer in kenya nugso tamre akasmus qindesitun media hawasuma instagramif ka video nuf bulal yatera amante walin qopi haqa kan sinke sumes antinjube horati qopi horitin golit debina nagat bulal
Thank you.